dachimsafi.com.
Hey yo Kenny, I'm talking so many zoea. Kila siku napenda tugomane. Mwenza ko nimechoka kugombana. Baby yo, baby yo, mbona gansi kufichio. Mwenzio, mwenzio, kilio. Baby yo, baby yo, mbona unanifichio. Kila siku kilio, kilio. I miss you, my baby, miss you. Miss you, I miss you. My baby, miss you, miss you. Bye, bye.
Staki tugombane tena, staki tena, staki tugombane tena, staki tugombane tena, staki tena, suki go miss anytime, nataka kiss anytime, baby, nipe juice anytime, nikunywe juice anytime, so nikitoka nyumbani, nakuwaga na kuwaza njiani, wendo wangu wa ubani, milele kukuwacha ya nisizani,
eti kisa sina pesa mwezi yo unakologa. Utani cheketa cheketa kwa nifanya kama teja.
Baby yo, mbona gansi kufichio. Mwenzio, mwenzio, kilio. Baby yo, mbona unanifichio. Kila siku kilio, kilio. I miss you, my baby, miss you. I miss you, my baby, miss you, miss you.
Wango makali kutoka kwa dachimsafi.com.